Hey, what else? Turn up. You are Chupatakatete Collabo.
Zenhouse.com.
Banks 546 Nari Fatikalay. Turn up. You are.
Yakuwa dina fikala ilia shibarine. Yakuwa dina fikala ilia shibarine. Yakuwa dina fikala ilia shibarine. Yakuwa dina fikala ilia shibarine.
What else?
Chica pokelela na bo
life team sevens so hard. Chito si diso si na ukati. Bambiri timi wana simukondwa. Kukamba bari ine ni pambiri. Mupanga na zapo zambiri. Munipize munipangira kaupo. Basopo humozi azafu. Izo misango mandi za Nikola. Wenangu mitima ni satana. Nilipo munitasha sinitana. Kumbali muni nyosa satana. Tine muntu na ine kama tripa. Itempa ima kwera katipa. Die ija tikupangira po loko. Nifoni tipangira po one co. One move utamuaza manako. Apo.
Ya kwe wati nafikala ili ya shibarine.
Apo.
Ya kwe wati nafikala ili ya shibarine. Ya kwe wati nafikala ili ya shibarine.
Wenangu tina tina city kamba. Kavundu tima katia na pikamba. Mpambu muliba pale. Zamene muli nazo nipakamwa. No wanda mumachedwa kupakama. Mumapusa from one to sate. Lekani manje apati mifyante. Iyo grupu mwanyoza waromo. Mufuni kana ka take me home. Misango za punzira na nako. Uende bondu waka pushi keba angu. Iwe love upazeti palipe. Ukachokapo dishi wa kutekapo. Ukapwera dishi wa chosapo. Love for sure ya kosako. What else? Banks 546.
Yakuwa dina fikala ilia shibarine.
One.
Yakuwa dina fikala ilia shibarine. Yakuwa dina fikala ilia shibarine. Yakuwa dina fikala ilia shibarine.
What else? What? You? Hey, Sparta City's dopest rappers in the building. What? Banks 546 now the party calay. A journey up. Managers Aston Manchester. See you. Solomon Tole. The Tole's Empire Kaulembe. Kings Mwane Chanje. Bwana Kondwani Nyimbili. Kansimbi Mkanda Tano. Mr. Sten St. Madres. One Chani Kaulembe. Papa Wangu Music Promotions. BB Bruno Panda Kambasa. Naman Chiktano Chanje. Tonga Man. Mama Rachel. See ya. Lucas Banda Chinunda Training. Bana Natasha Streamside. Lucas Chavula Chasefu. Wilson Sakala Chapis. Noah Cookie. Matias Madando Piri. Sylvester Zulu Washi Vanessa. EJ Ramut. Good luck in Pune. Manfred Kasia. Salatia Upiri Chkwanda. Washi Vetna Niku. Andrew Daka Chifaki. Turason Smarty Ajusai. Francis Destin Mshanga. King Edson Shower, Soundproof, Hasela Sedade, Derek Fire, Uncle T. Kusinda, Gerard Sharpshooter. See you!
It's not too hard.